ziyazibuza zizoshintsha nini izinto ngiyazibuza zizoshintsha nini izinto kwesinye isikhathi angiboni kodwa ngiyaluzwa baba uthando lwakho baba Zizoshintsha nini izinto kwesinye isikhathi angiboni kodwa ngiyaluzwa baba uthando lwakho baba vula amehlo amen Ngifunde ukukhanya kwakho Vula amehlo Amen Ukuze ngifunde ukukhanya kwakho